It's platinum.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulishi akubishi kwa ni vipe. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga klabu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hai eti madai vina vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kama nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga
yeah kidaku daku
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu
squeezy watu wanataka money so mikimu itaku posti
kanyaga
kunitumia mipicha pigo gani eti basi den kuposti
oh yeah yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda eti nkuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo
eti baby niunge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudadade
kanyaga.
Mawifi paka ma ex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga.
Kama nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga
yeah kidaku daku
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu
usiku wa tulali tunakesha kama ku
leo leo
tena wape nambari kama wao paka simu wako
leo
usiku wa tulali tunakesha kama ku
leo leo
tena wape nambari kama wao
Asa timba timba timba
timba
wanangu timba
timba
wakula kushoto
timba
kula kulia
timba
asa timba timba timba
timba
oh ya wahuni timba
timba
kama unazikele
timba
chinja kabisa kele
timba
kipa.